tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Ona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Yeah. Oh. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada.
You're listening to ICANN. The International Children's Arts Network is made possible by Hoffman Academy. Online piano lessons for kids. Learn more at hoffmanacademy.com.